COVID money, where are you? Kaunga Mugeto, where are you?
COVID money, where are you?
COVID money, where are you?
Production.
Yanandi yege. Mi masira mani mi chile ndege. Abantu baka foka miseke. Makute na mubiri makuta yobu sakwa.
Isa bit. Kose sakubi COVID money.
Aka sente ka corona.
Kiri fun. Kose sakubi COVID money.
Kakugenda ni kachura.
COVID money, capital ya politics. COVID money, capital ya building. COVID money, capital ya usingi.
Money, capital ya politics. COVID money, capital ya building. COVID money, capital ya housing.
Kiri funny.
COVID money, why?
I know Uganda ezi yange. Wana muna yanga yange. Niwa wonya damu zaire. Amazimo tulezere. Baitu wazakera ya banyunyu si. Watu nyunyu tativaina na visa sisi. Rufaru kusaka ya blangiti. Kutwalo vya mire. And when government never leave it to move. Because they by the kesimu. Wansi kunuti to be funny. Habo babi ni mamba bi magaile. Kiri unfair. No. Nyanandi yege yege. Mi masira mani mi chile ndege ndege. Abantu baka foka miseke. Sakune na mubiri bakuta yobu sakwa.
Isa bit. Kose sakubi COVID money.
Aka sende ka corona.
Kiri fun. Kose sakubi COVID money.
Kugenda ni kachura.
Kakaleta teknoloji ya muna science. Uzibuke wa kwile mwenesi. Bigambo vingi kukula sentensi. Leka mbipange kue mwakavasi. Singi kigambo sentensi. Nyakumbe kere wa mbao mubesi. Taba muno funa kachansi. Kaunga kambela ya kayasi.
Chapu. Ni mkika roki ukuturwa nira. Upizwe ira mkutulirira. Corona mane mkwembe zolinga. Mukuzikora mubindi na kahunga titukafunire baitu government kasindika
ndi why nyanandi yege ni masira mani michire ndege abantu baka foka miseke sakune na mubiri bakuta yobu sakwa
isa bit kose sakubi COVID money
akasente ka corona
kiri fun kose sakubi COVID money
kakugenda ni kachura.
COVID money, capital ya politics. COVID money, capital ya building. COVID money, capital ya housing. Yeah.
COVID money, capital ya politics. COVID money, capital ya building. COVID money, capital ya housing. COVID money, why?
COVID money, where are you? Kaunga Mugeto, where are you?
COVID money, where are you?
COVID money, where are you?
Nyanandi yege. Mi masira mani mi chile ndege. Abantu baka foka miseke. Sakune na mubiri bakuta yobu sakwa.
Isa bit. Kose sakubi COVID money.
Aka sende kakora.